House Media.
DJ Prestige Production, ladies and gentlemen.
Fedwap.com.
Mr. Never Die, Never Die. Bash it up.
Google, bring it back.
Was a kamba bao buba body bawa House Media. Kamba body vako olo boy kamba nyo. Ukatukana dizo a ukwesha nana Jerry. Olo muti puntele, olo muti tukane studio fee boy. Yena tatuli pila ka show, nika show. Leve zaka panga show. Shakwa tapo crew, elo shaba pona broke. Imo mwadi kwa takru, elo mwadi wafe broke. Bawa House Media, the studio ya masange. Naribombe sha assault, walo kwa masange. Punda Jerry noti vashu wiza muma flop. Wiza Alexander Kari Adi Wapatopu.
Weni kaka ene pesana Tunia chido Mr. Wako Jaisi Enji ya gaji. Ifya kulanda lande nemwe banku sapo. Echo mipa hida nemwe banku sapo. Powerhouse mide timu jeli nove. Shakesho kuse lampa kwa jeli nove. Uponte lava kumi kamo nava nove. Mwava wata dropa nova nava nove. Mwaponte lama chiche kwisa muka vela. Gaminga lato ni kwisa muka vela. Uvo bufu boka kote la muno. Wele lafe muno umo. Ngalunda mudala kumu lavako. Ngakatuma mudala kumu lavako.
Yeah, it's your boy Chilis. Miss Doutwick Voya Clue Youngster Zine House.
Yeah.
Naba nama punchline ya dengada pala pashka. Njimbama flow zinga pamushili mpaka pashka. Uwanjitolo vice loko zini nemba titkan. Spita vebo mudara sovias now. The polish ama bazi pala nchili kulumu. Gafyama beef next time ukamyanga dumu. Ninemo naba konga ta umona panga zumu. Amnemo sphere zina emu ya kupanga zumu. Ganaba puts kabo noge moto kuba mada. Tetimbe same level no venga ugonfya lada. Ni powerhouse in the media flow ya badata. Ani los Sipia pani njibwela moku ponte lata.
Nachi wapesha mano. Valetiri mbisha ingire mom. I'm Chris Dizzle aka Mr. Laka. Ninevo teacher wa mugemu lelo mwishu vyapa. Teti tompane na baiche basi komu mapa. Hello tapava nesho vemba wewe bafu nyapa. Ningawanyi na panga kare na wapapa. Powerhouse lelo ya milete lanthem. Kuliavo baiche wabulo mchishu mugemu. Nindi sakalubula na balo ya mabazi. Noti ya liamu nina mobati ya liama bazi. Hello kukumba fintu vemba nishi mupamba. Teti tuangalile pamona babasi kamba. Ifu nchito ilanda noti no kulanda landa. Ukese bondi ukamone fintu nzanda.
Don't forget that forever how many foot. If you're missile lama ponte lo muneno. DJ Chris Dizzle ali DJ weno. If you're mi ponto tule ya tule kulaka. Uli teacher ufile wako na poka.
Kale distance inga wena Usain Bolt. Evo ya ndi kalamba ya lipite nshot. Teti mwetu ampane vyo fiko mwafusha ndi utho. Chili zina po kanshu wala compete ni kedot.
Manyimbo ya wakembo ayonze na yambela. Manje sini wala ndaba kulibe kwa ya endia. Ifindu fiari chinja na lirieta competition. Jerry is the man, Jerry Jerry never fall.
Fedwap.com.
DJ Chris Dizzle Production, ladies and gentlemen.